The one.
Nahisi raha mekuwa na wewe. Umenitoa upweke, umenifanya cheke. Sipati picha ukiniacha mwenyewe. Utanipa kicheche, usiruhusu niteseke. Mini wako tabibu kwa nami karibu. Kenda mbali mwenzako ntakosa majibu. Uwe na mimi, unithamini, takuamini. Sitishwe nao.
Staki changu doa
Rusharo
Staki kukuboa, staki utia doa
Mimako,
mimako Mama baby come close, achana na wadosi. Sinipo kati wala sifanani na matosi. Unapoweka pose, nakuona kwa njozi. Mi mkojo kwa konjo unipe panado. Jiso geze, siyo kesi. Jiso geze, siyo kesi. Jiso geze, siyo kesi.
My baby can
you
wife
on the hey. Gisogeze, see your kiss. Gisogeze, see your kiss. Gisogeze, see your kiss.
City Chanel. Oh, 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 oh. My little yell. City Chanel.
Ukipita mwendo askali unanata. Hello many bamba so tata. Let me take you downtown to my hometown girl. Roro wangu kama maji nestimu nanikataga. Bila unakata dizene yondo sistema. Mitani utato kipita kwa ma gentleman. I'm your gentleman.
The one time
by mountain team.
The one time
by mountain team.
The one time